Woody Beats go crazy.
Chile One, Podcast J Mode.
Sumani seke sana, senina kukonde po. Nambo ni tinki sana, ngati ni voimba mukazi nkala che. Pepa bambo samwana ni moteni zikalibu kwana. Bambo siona, pepa zaka figati zaka ona. So chabi, so chabi, so chabi, so chabi ndi mwini. So chabi. So chabe, so chabe, so chabe ndiye mwenye. Kodi, nichifugwa chani chaufuna kuni kontolo la sodi. Dimo ni 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 na ne, niwe chabe ule, umusha sumani chile. That's not my problem, yoni kani ya kosa ni fakem. Dimo ni ni ni, niziwa ndala mazanga si zambili. Musan kontolo, kati ni kukwale wali siye ni kole. Seke sana, senina kukondepo. Unambo ni tinki sana, ngati ni kusamba mukazi nkana chini. Bepa wambo samwa na vova la walibe bango posita. Wambo ziona, beba zaka vikati zaka ona. So chame, so chame. Chani moba, piwa na msina singoli osoba. Sininga kuna meni boza, kani ya chikondi kulina ni maloza. Nisiye nizo chape, sinikea ringa ono wakame. Nineke, niyamake, mustani mekeli. Beta fuli tuminko, so chabe. Tani kunipasa zina la bingo, ya isiningabe.
Na vilimba nifuaka na tre wafuanka pwe batinshaka na ke ale moneka shana lende la pe wafuna nikavisie batinshaka leke dasuna nikondepo soche nyimbo zanga usa streame soche bati uzafunika ukose cause nikachosa izaendo lila konse when God says yes kulibianga chite reverse it might take me 5 years cause patience is the key to success ukama ndine chakora nishinaiwe kama ndine hule nishinaiwe dandine kawala la sinichilaiwe ndiye mwenini lisinichitilaiwe
sumani seke sana yeah. Senina kukonde unambo nitinki sana kani ya malavu mukazi nkaraji pepa bambo sama na pati na balibe wango kolewa bambo ziona pepa zaka fikati zaka una so chabi so chabi
so chabi
so chabe, so chabe ndiye mweni. So chabe,
so che.
So chabe,
so che.
So chabe, so chabe ndiye mweni.
44G Music.